You're listening to SBAE every weekday 12 to 3 p.m.
Kubulelitse earlier on kare after this rotoretse ditaba tsemnat. Let's go straight.
Modi molemi yo bidiwang a ganang ka letsatsi lengwe a ganang le ntate mogolo dikhang ba ne bantse ka fatlase ga moreti wa setlhare ba nwa metsi ba ne ba itsetse dikhang ka bokamoso ba ga a ganang ba ntse ba lebeletse dinonyane le morogo wa bone wa spinach a ganang o na sa itumella se me ke fa a emela ko a ya ko tshingwaneng go koba dinonyane mo morogong. Dinonyane di ne tsa fofela kwa kgakala ka fa tlase fa a timela. O ne a boela ka morago go nna fa fatshe. Fa a leba kwa morago ko tshingwaneng, a bona dinonyane di boetse. A ganang o ne a tshwenyegile ka maikutlo. O ne a tshwenyegile maikutlo. A, ntatemogolo, dinonyane tse di tlile go senya dimela tsa rona. Re tla tshwanela ke go lema gape.
Molemi yo a bitswago Kagano. Ka letsatsi le lengwe Kagano o be a dutse le rrago lwa gagwe dikgang ka fase ga moriti wa motlhare ba ipsina ka moriti letsatsing leo le bego le fisa tshiritshiri. Kagano le rrago lwa gagwe ba be ba swere dikgang ka bokamoso bjo bo botse ba Kagano. Ba fela ba enwa metsi ge ka ponyo ya leitlho ba bona dinyonyane di ja merogo. O ebe e le go morogo wa Kagano e be go a go bietse ka serapeng sa bona sa merogo ka gae a thušwa ke ragolwa gagwe. Kagano o ile a swaba kudu ge a bona dinyonyane di ja morogo a ema ka maoto ka pijana ya go ditshwane ka pijana a ga go ditshošetsa gore ditšhabe di senye morogo wa bona o bego o gola gabotse. Dinyonyane tsela tsa fofa tsa tšhaba ge ba batamela gomme a boela morago go tswela pele ka dikgang le ragolo. Ge a lebelela morago ka serapeng a bona gore dinyonyane tsela di boeletse gape Kagano a selekega kudu a wira go dinyonyane tse di tla senya serapana sa rena sa merogo. Kagano a rialo, re tla tshwanela ke gore bjale gape o be o sa thagala le ga tsee. Ragolo a lebelela Kagano a miemiela a sikinya tlhogo se tshwenyega ngwanaka ke tla se ageletsa ka nnete gore se sireletsege serapana se. O tla bona wena ka morago ga mo dinyonyane tse di ka seketsa tsoga di re tshwentse ragolo a bolela. Bjalenke o mpotse ngwanaka o nyaka gore o nyaka go ba eng mohla o gotse ragolo a botsisa Kagano. Ke nyaka go ba molemi ke be le polasa ya e kgolo yeo bjalego di ye kgolo yeo e bjalago di enywa le merogo ya e rekisetsa.
All right. In case you've just joined us in right now, this is Massive Metro Esibayeni. And I'm sure you're supposed to go to Gatle Gwenzagalan. Next, Esibayeni. Namhlanje International Mother Language Day, which is a worldwide annual observance held on the 21st of February to promote awareness of linguistic and cultural diversity to promote multilingualism. Let's welcome into our studio an author. Fiction author, right?
Yes.
Sis Dimakato Mokodi. Welcome to Massive Metro.
Kalebo, Hadumelang Bahait.
Dumela aus. Aung Juete he aus. Baba li tu, okay, lina kei chuta no.
Yeah.
Baba li tu, kimang kare uile abala bitire le lomo.
Ki aus. Kimang libiso lache?
Pesina.
Oh, yes.
Pesina. Wait a king. No, Pesina. If Nekitori like a trophy, you would get one right now. Oh, you are my winner for today.
Zino karambe ngwana myanga. Chicho ngwala nga dzibugu. Boy Thoma guy.
This idea ya ngwala dibuka ne?
Yes.
It thomile ka hore neki bereka like I still work in advertising and neki producer di adverts tsa Divenek, you know. So there was a shortage of voices in advertising, especially haki bukabana babanyane. Like I would struggle to get teenagers to young kids ba itseng go bala in their mother tongue. Mm-hmm. So I realized that there's a challenge and somebody has to do something about
like
it.
Like you are doing right now.
Then I was like, you are going to
language engwe re sa itsebe.
Ke tlo tsa challenge ena ke tlo e solve. Ke like because you know bare how bona problem o tsentse o tle ka solution. Wa bona? So ke editse ya loge.
So bana dzibuku bone bangwala nga tshivenda.
Eh, di teng ka Tshivenda.
Hey, hallelujah! I rata the Venda ki belam. So we had Renale Wanya, one of our guys, Obadileng, which is I feel hore, he must just go back to school. Alo bala sintle, khante, kabani, nthe Obadileng mo? Ki not.
What that does.
So, hore ubongwale buka, because of these days, Razi Barbana Baruna, it's English left, right, and center.
Exactly.
What are the challenges that you're coming across, more especially in finding this book, hore bana ba rona ba bale ba tsebe mo batswa mote?
Yo, like the parents, ne? Tsa bana. They are the most problematic.
Ba re Western. SiZulu, SiSotho, Setswana, Sevenda, Setshangana.
Batsadi ba bana ke bone ba sokodisang bana.
Okay.
Ka gore.
A se sekolo.
Hasi sekolo. Okay. Sekolo re santse re tla ko sekolong.
Okay.
A kere ngwana o simolola pele go mogodisa ko gae kwa lapeng. Okay. Yaanong o fitlhelele gore motsadi ke a mo bolelela gore ke tshwere buka ke ye ya ngwana. Ke batla gore re tswelele pele go ruta bana ba rona ka dipuo tsa rona tse re di godise, re tswelele pele go di preserve.
Mm.
And then motsadi o tlabe a re heish nna wa itse ngwana ka o kena ko private schoolong.
Yes.
And ko sekolong ba re bana ba bue sekgowa. So ga ona buka ya sekgowa.
Okay.
Mo, you know, ke batla ngwana a bale mari ke kopa gore o mphe ya sekgowa. So ke dula ke ntse ke ba rotloetsa gore ba gaetso ko sekolong bana ba bua sekgowa 24 like how much drop ako sekolong ka 8 o'clock o simolla go bua sekolo ha tswa sekolong ka 4 o'clock
it's late
re kopa gore sekgowa se felle ka gate ya sekolo because o sibuile for 8 hours ha fitla ko lapeng a re lekeng gore re engaging re bueng le bana ba rona ka dipuo tsa rona tsa ko magaeng a ke re wang kutlwa le nna ke tsama ke latlhela sekgowa ka gore le nna ke gotse ke na le like ke peer pressure you know gore like how bua Setswana fela se se tlhapileng o le motswana o na le go lebellwa ko tlase so tsentse re rute bana ba rona gore o skebe wa tshaba puo ya go galona o ipele ka yone gore go tsa mang ko teng o itse gore le wena Setswana SiZulu Setsonga Sevenda simo leveling A1 le sekgowa so a go skebe go nna le motho go shebellang ko tlase ka gore wena bua Setswana se se tlhapileng kgotsa SiZulu
so o thomile ka what age go ngwala dibukatsa
ke thomile last year and last
because
year,
of the shortage ya batho ba buang di home languages
exactly and le nna ha ke thoma this it was like a challenge e ke neng ke faceitse le nna ke bona gore wa itse keng le nna jaaka ngwanyana wa Motswana Setswana sa ka asa tlhapa ene ke nyetse kwa Botswana ka
nkosi ya
ne mama zale wa kokila re konna dimakatse ngwana ke kopa gore o ithute go bua Setswana ke a utla gore yo ke latlhegile wa bona so then it was a challenge for me ke na le ke bona gore ke na le bokoanyana bo buitseng ba puo e ke tshwanetseng gore nke be ke bua ke ipela ka yona ke bua yona fela every day so ka dula mo fatshe ka gore go ngwala Setswana for nna go easy bothata ke go
se bua
go sengwala ke ano ke ya sengwala ke ya sebala so be ke re mari the reason why ke sokola go se bua ke gore a gona dibuka tse dingwe tse di kwadilweng gore motho a khone go itse go bua puo e tlhamaletseng o tsentse a e bone somewhere a e bale go gongwe so ha re sa e bone puo ya rona re ntse re bua e tlo tsama ntse e re itshela metsi e fokotsega go fitlhela be e nyamela
what's ke a gopola ke re something ko someone hore that's why ko SABC radio stations gona le batho ba bagolo because of rona youth we can't express ourselves ka our own languages so it becomes a serious problem that's why ba tlotsama ba lo hira bontate le bomme bontate thuso ba bagolo
ka go bolela
a gona generation ya rona o ka shapang sentence I fit kyo mopedio ha tsi bua next
why is it DJ Mkeles bona batho ba nkeletsang di translation tsa dibukatsa the youngest person o ke berekang le ene he's probably in his 40s
Jeez.
The youngest. Lena, I am approaching 40. I know Akisha Bahali Jaka got a little sort of.
No, no, you look 60.
Yes, thank you.
I'm joking.
Yes, I'm turning 39 okay. This year. Wa bona gore batho ba leng wa re di ka dipuo tsa rona ke batho ba lekana ba bakanang kana the younger generation a ba tshwenyege because rona batsadi ba bana a re like le rona re itshwenye ka yone so rona the youngest generation e setseng e santseng e kgona go bua dipuo tsa rona re tshwanetse go etsa something ka yone because ba ba golo bo ntate thuso ka moso batla ba ithoballetse and then ke bo mang ba tla rutang bana ba rona go bua dipuo
le kadibano dzula kha yena mbikanya mushumo ni kadibano ifuna sanga manda ile lwimbo lino vaka Ralph Gamba chikori featuring Monique Bellingham take me to my love ndio ne mbikanya ino fi sbayeni lone ile gwena lo dzula lo takala sanga na miyanga ndisula kha mketeza ro dzula ri ba ri chiko amba dzulimi dza hayani zwino ndo budzisa before ndi chiko ya ka break uri problem ina ba baby na ori ba baby bona ba ignorant na yeah, get see what is ignorant because vendor guys, please. I tried.
No. Batadi like baleka. Okay. You know? Botata ke gore how like for instance, as a parent myself, wa ngwana monyane, like ha ke ya ko sekolong, ba go bolela gore ra le kopa please ngwana wa sokola ha khone go express ka puo ya e re buang mo sekolong. And like how fitla kontlong gape le ngwana lene o tshwere ke peer pressure ya gore o fila like somehow re no akibatlu bua puo e so batsadi ba le ka mare go thata so nna as di makatso le peo literature re bula space sa gore re tleng ka ofela re le batsadi re kopaneng and re etse our language is fun for bana ba rona yes we've got a book now
I was expecting you to answer in Venda
Sivenda sone ke ikopela tlhaba thong ke kopa gore leng excusing ka Sivenda for today.
No, I was just saying.
Yeah, for today ke kopa Sivenda ke sisile ko gae.
So manje ngifuna ukwazi ukuthi ma wasibhala le incwadi ngama different languages. Did you go uke wahamba mhlawumbe indlela ethize yokusifundisa indlela ethize yokubhala ngayo na?
Yebo but mangibhala ngama different languages angithi mina ngisuka vele kule site ye advertising la bengijwayele vele ukusebenza ngama languages so ngine team the first book esibhalile sibhale ngesotho ne ngayibhala ngesotho then ngayihambisa ku komunye umfu i-translator yeah
yes.
So that I proofread
yes.
Ne, a check ukuthi sibhale kahle ngesotho and then why checka wayibuyisa. Ngoba ama editor wesintu awekho.
Eish, tell me about it.
Yeah, awekho ama editor wesintu.
Trust me, awekho.
Yebo.
That's why there's too much English in everything everywhere.
Yeah. So, ene ukuthi si guqulele kwamanye amalimi kuye kwafanele ukuthi sibhale ngeEnglish after isotho. So that ababhali abanye abazobhala ngezinye ngamanye amalwimi bakwazi ukufunda because mawukhuluma isiZulu angeke ukwazi ukuthi kubhaleni if a book was written in isiTswana you know what I mean so that is the challenge esinayo manje kodwa makulokuhamba isikhathi I'm sure sizoza nge solution to this challenge
so dipuku tse di sepela byang go di cellphone
di pukutse di a sepela ra ke di rekisetsa ka mo butung ya koloi yaka di tshwere gape ke Zara Books
okay
yeah le bona ba nthekisetsa ene di a sepela batsadi ba bantsi ba leng ke tla bua ka puo ya segompieno hashtag woke
yeah.
Ba ba leng woke you know ba batlang go bona le bona bana ba bone ba ithuta dipuo tse ba like ba ya go di shopong ba reka and on my social media pages bang contact da gore re di kraka e dibuka so honestly speaking now more than ever I think parents are becoming woke le bona ba bona gore hey di language tsa rona di a latlhega
but my question will be batswadi ba o bona pele ba ditseba those languages because of sometimes you tend to say ngwana ka bua sesotho se o palele wena o le mme
no wa bona batsadi ba bang go bua nnete ga ba ditsebe le bone ba ithuta le bana ba bone so it's that nice thing ya gore le nna yanong ke tla simolola go ithuta le ngwana wa ka go bala puo because ke kgale ke kgaogane le puo yaka because of the corporate world you know and ba bang ka gore sa le ba tsena mo tlelse le bona batsadi ba teng so ga ba bala di puo tsa rona tsa ko gae so they are also learning with their kids so which is more interesting
aw shebile because when u buya ku advertising world
eh
ma ubekile in future zoba khona incwadi zesintu za advertising
learning in the age of 40
zizoba khona zizoba khona
usho so
yabona manje kuyashintsha ku advertising izinto ziyashintsha like ene kumnandi manje because abasafuni ekuqaleni ne bebakunikeza I copy yesilungu bathi translate manje what's new is they give you a copy and they tell you ukuthi no we don't want it directly translated because sifuna ukukhuluma nolebo nge language yakhe I understand so sifuna ama nuances the ones that ulebo would relate to yabona so iyaguquka I advertising when it comes to languages so the reason why I'm also doing this is so that abantwana bethu they should know ukuthi ukhona umsebenzi in our languages because there's this thing yokuthi hi what's the point yokuthi ngifunde isiZulu or isiTswana niyosebenza kuphi ngesiZulu ungaba umbhali ungaba umguquli
You can be a radio presenter.
You can be a radio presenter. Mm. There are so many opportunities in the language space now. So that's the message I'm also preaching to our kids. Ukuthi don't be afraid ungasabi because uthi ngizwenzani nge language, you know? And iyabhadala I language mawuyazi kahle.
Yeah.
I mean I'm a voice
so Jimile
la khona I'm a voice over artist. Yeah,
so now Jimile guys please bring 2 liter coke or something.
We have a small
wow.
We have a small motip in the area.
No. Le nna ke batla chalete khona no.
Yes.
But yeah, no. I like honestly speaking, I know that there's money, but you know, for you to make money, you have to invest what you have first. Start from so that how about to batla di investor ba re wentseng. I started this like I published this book myself. And I did it from my own pocket. So a gona funda etlileng. The reason why I did that next about anybody I own the rights tsaka.
Yeah.
Because ke batla ho etsa whatever I want to do with my story. You know?
Mm-hmm.
And ha ke fetsa ke batla motho o tlotlang ko nna a batla go partnera le peo literature in the language space. We have to agree ka di terms tsa rona guys. Kana gona no wa itse ke eng we are growing as a black nation. We need to also ribuwe di times tsa rona because khale re bulellwa ke batho re ba batla ho etsang ka dilo tsa rona so it's time to tell people hore no ke ya ka e ke batla ho etsa yana ka yona o ifithletse e le teng a wa mpha chalet ya gore ke yetse so if o batla go tlisa chalet it's already the product is already here so if o batla gore e gole o tlo e godisa ka di times tsa ka
so is it safe for me to say big ups to the Fergusons while they trying to bring languages on our TV screens
big ups to the Fergusons
Done.
Big ups to everybody who is in the language space because it is time now ya go like nna ke jala peo ke bitsa peo company aka
okay
ro ro tle re jale peo re nwesetse we want to see masimo a le mantsintsi fela a dipuo tsa rona a gola ha re tswa mo Joburg, we are going to provinces because as much as Kodi provincing it's the language is their thing but nobody goes there to tell them that wait again you are doing the right thing keep it up we appreciate you and most yabana ba Kodi provincing it's different than Gauteng province they don't even have access
I've been saying to my colleagues sorry there's nothing that turns me on like Ngwanyana o buang language ha bona that shows hore motho o wa itse hore ke mang o tswa kae o ya kae wa koka ska to tomplela ka bo late mo
mbona ke itebogela abuti DJ Mketleza
so buka e kirega kae but maybe ha ba tla thola more information ba ira yang
rena le social media page ya rona ke peo _ literature
okay
and you can send us an email go info@peuliterature.co.za Okay no I'm sorry it's .com Yes
Kopo ikalefats
Peu
Relax
okay.
Relax
Peu yes. Literature
Okay
info@beuliterature.com.
Okay.
And then social media, beu_literature. And then diatola khala ko Twice with Roots.
Okay.
Ba dula ba ya ko marketing ko Brown Sense. Dibuka diatola khala ko Ethnic Kids as well. They are an online shop. And diatola khala ko Zara Books. So that's those are the places that you can find our books.
Wanamianga rolebuanga mandati. May the good Lord bless you.
You're listening to SBA
every weekday, 12 to 3 p.m.